Nakumbuka linambia kiniona mimi anaona upendo, anaona nchi ya hadi, anaona pepo, anaona future ya maisha, anaona lengo. Akiniangalia anaona kesho, nkashangaa sana. She had her game tight, kwani licha ya aibu alionyesha feeling that she can fight. Alikuwa tayari hata kunipa game night. Akiuliza don't you believe love on the first sight, nikamwambia mbona una kasi ya jini. Akacheka akasema brother wasi wa nini akideka, we ni handsome na pia ni mpole, mchizi ka wewe unahitaji manzi ka mimi. Nikawaza alikuwa na summer body times two, mi machoni limtamani la ni nafsi tu. Ndo inagoma akanishika sikio akanungona kwa mahaba akisema dude I love you, and then she call me names, mala babes mala bubu, akipitisha nails kwenye chuchu hata waungwana kwenye meza ya pembeni. Akashangaa wakauliza damn bro na juju, kataka nibusu nkakataa kimtindo kanuna, akala mingo akanibusu kwenye shingo nkaguna. Kauliza we umeoa, nikasema no, kwa nini unipendi, nikasema dada na kuonea huruma. Kahamaki huruma ya nini boy, una vibinti ba, achana na viling kutwiti kama minister, hivi jinsi navyo kupenda au hisi ra, kwa nini usikubali tuwa wote, what's so difficult. Unaonyesha walakini unanshangaza, au pengine unakimwi na unaogopa kusambaza. Nikamwambia sikia, najua kunielewa so simple, mimi nachinja watu nauza moyo na figo. Akacheka kwa mashauzi ya kinafiki nafiki, ilikuwa ni wazali dauti dauti. Akasema labda bro hauna kazi, hiyo mioyo na figo kichinja unauza wapi. Nikamwambia calls nyingi zina ingia, kila pande za nchi zipisi wanazivizia, mtandao unakuwa kila pande za jiji na kupitia, na expanded tweets mpaka India. Akacheka sana paka kaniegemea, kati peke yangu kichwani najisemea, dada angejua kitacho kwenda kumtokea, angebeba pochi yake angetembea, angekwenda mbali. Nikamwambia nenda nyumbani usigeuke nyuma, kalale kesho nenda ibadani. Katoa ushuda na kupa nafasi ya kuishi, pokee ujuze umma, andike kumbukumbu kumbe nusurika kufa. Kasema sombaya nzi kufia kwenye kidonda, siniache mimi maana na ufia kukonda, na kupenda sana please niweke moyoni hapo, ukiwa muwaji nitafurahi kufa mkononi mwako. Hakutaka kusikia mambo mengi, kama bidhaa mesha ilipia na sasa anasubiria change. Kwa lugha ya nje ya dunia macho sexy, akanikaribia kisha akanikiss passionately. Do you have a car or some brother? Translation. Akiuliza kana gari labda, lipo mwambia mimi muwaji aligoma, kaniambia twende home, kisha kanidandia kifuani gafra. Ile nafsi bado inanikemea, najikuta peke yangu kichwani najisemea, binti angejua kitacho kwenda kumtokea, angebeba pochi yake ngetembea, angekwenda mbali. Kivivu tukazama kwenye haria, safari kwenda home bila baria. Baada nusu saa nikampa mvinyo wa baridi wa Kitalia, na ndani yake nkaweka valium. Kapiga fundo kisha kaweka glasi mezani, akatabasamu akasogea hadi jirani, akaweka mkono wake begani, kisha kiudadisi akauliza hani ujaniambia unafanya kazi gani. Nkamwonyesha picha za mademu kama mie nilio wachora, akasema baby we ni genius. Nikamwambia nilio wachora nsha wachinja, you are the next one. Akasema baby hauko serious. Aliniimbia wimbo maneno ya kikata kinywani, ishara kwamba kimtindo dawa imeshapanda kichwani. Nikambeba kisha nikampeleka mpaka chumbani, kukuwa na kitanda zaidi ya meza. Nikamlaza mezani nikamchora, nikimtazama mwili wake wa mvuto, huku nikiwaza unapopenda ukubali majuto. Nikampiga busu zito kwenye paji la uso, kisha nikatoa visu vikali na nyundo.